Iziganeko ezimanyukunyezi enje zifumana ndikuzo ezindihle kuhlumxhelo zindishiye nemibuzo ingaba lendlela ndihambayo yiyo leyo isingisele kwinkululeko yomphefumlo nengqondo izibona ndisemngciphekweni wentolongo lelimpondo umathikotiko omgaqo ndidliwa lixhala novalo ukungaqiniseki ngokhuseleko endinalo koluhambo luntsingiselo isithele okweyeqhalo lubalasele ngokufaka umphefumlo kwizilingo endithi ndakuziphicotha kubonakale ukuphuma kuzo ingummangaliso ndibona ngeliso elinentandabuzo kuba izinto ayizizo ngenkangeleko koko zingangumkhohlisi kwizigqibo endifikelela kuzo nabafobethu sisakudlana indebe ngale ndebe amaxa amaninzi ndizibhaqa ndikwisichenge sokudlelwa indlala kwiidolophu zemindenge ngenxa yobuntu belungisa endinabo obubonwa njengobudenge nazizo eziyimbala izenzo zokulungisa kweli xesha lesizukulwana somgcamabala sifana nqwa nokuzibizela unomnganga into ethetha ukuba kufuneka uziqaphele zonke iimeko ngena kuzo zalo mhlaba siphila kwixesha lokungqola namanyala apho unyango lwenzingo izindywala neziyobisi zeepilisi ezide zaziziyolisi kumthintana apha kusebhabheli indoda khona apho inxeba lenye lihlekwa sele linxekenxeke kukuntlitheka kwiindonga zasegrike apho amarhata akuthatha njengempatha eyona nto isezingqondweni ikukufuna ukugangatha ngaphandle kwesizathu dityaniswa nebhathu njengeenjongo zokufuna ukuzivukufulu namandla suke ndiphelelwe ngumdla nakumdlandla ndiyabona kuyabagrogrisa ukuhlakanipha kwala makhalipha ukuphila into yabaqhubele kubeni bakuhlukumeze ngamalungelo usakuzithethelela leyo ibonwe njengendelelo ide ifikelele nakwisohlwayo esingenatyala nabungqina ehambo ifuna indoda ibe liqina kudlula kule ntlungu yale ncina kuba likho ixesha lokuncwina ngoku lixesha lokunciba isizwe sikahintsa. Ndimathinxeba kukukhwalela kwinzulu yamazibuko obumnyama kwintsunguzi yendonga zezakhiwo zesixeko apho ubunyani busitheleyo elisweni lentlaninge zizishiqi namampunge kwiintetho zohlohle sabo olukhenketho luzinzame zokulixhiba yimbidane nempixano yobuntu obungenakolulekwa naye yamaRoma iBhayibhile esibhalo neengcinga ezingcwele zikaPlato zixutyiweyo kwizimbi zentshebe kaThabo engazange wayiwela namadoda imilambo yezinzima okomthwalo wecuba emhlana ndiligatyana elicubhuke kukuphumla phantsi komthunzi wenkuku ndibutyapa ngamanyuka ndisihla antungu zindintsintsitha umongo kaXhongo oluhambo lukumango sancatha emaweni ndicanda amathafa okukamathanzima namanxiwa obufama ekomani kumaxesha empucuko apho ubuzwe buyincwadana yesazisi sokubanga nomhlaba singenawo Intsingiselo yenkululeko kukuvulelwa kwamaqala emfazwe kwizisele zesiqithi saseKapa. Khona ukuze kwandiswe ubugcisa kwezembali ngokhenketho lomzabalazo. Kungani ngoko ababhali kwezintsuku bengathethi bachaze imvelaphi yabantsundu? Sikhulise uqilima lesizwe njengochaka, ukudinwa nokuncapha kundivundise isifuba zinkani. Andiseva nentlungu kweli xabiso, ndihlutyani kumgquba kaphalo, ndichubekile ebuchotsheni. Kodwa imvaba zenkonzo zinithimbile, zanihlamba ububomvu enyandeni. Ndiphila ezintabeni namampondo eqhawukeni, neentombi ezimabele nempuntu zimileyo njengembombo ekhaleni. Ezisafanelwe ngabafana abanemfuyo esibayeni, kobu bukhoboka benkulungwane eziyimivo yesandla. Ndiyinkonde nomxhelo wedyongo kumaxhego okuqala azala isizwe esaqhama sawulahla umkhondo. Inkqubela ngaphandle kwengqiqo kukuzondla umphefumlo ngokufa. Ingcwaba lendoda yomXhosa lisecaleni kwendlela.
Oh.